lead on.
Yeah, fire, fire.
Country.
No muhungu wanyu fire man. Fireman, none ugarutse umubara burayi byese yabahishe zanywe n'amashimwe kurundi ruhande rurema bintu yatukuriye hamande kashimira imana n'abantu bakeya babahungu twakuranye ku bwakera gusekerwa n'iminsi ndika duhenera kubicanamo nicyo gituma icyo dupfana nyemera cyo nibuka bo duseka batuvuma aritwe baturiraho wa muruho wakavuna gusa kutamenya kuko barushaho kutuvuga ari nabyo byatumye tuvana amaboko mu mifuka gitare we wadukishije
Shimira donai, dasenga mashima one more time. Aha, dachambai, urema na hatambai. Aha, dashima rurema, dasenga mashimira donai.
Man, Jehova, Rafa, atira ya mashime. Vayo, urufu, nuzol kubusi mamponari. Aha, jise kukari goha jene keju zauri. Umva, twara hanyu twara nese byari ko tuzirikana ikejo heza hacyo ari cyo kuri twe nihazagira ukubwira ko birangiye nabyumvise kenshi mu buroko ndanangiye ubaye ubyakiye wabukotoye kuko njye n'ibikoresho narabyigobotoye Jehova Rafa niwe wanshoboje abakatsi n'abantu bo byari byarabashoboye nanjye ndandika nigarura mu kibuga ndashima abanshyigikiye urwo rwobonka rwambuka nakure habaho Imana itagukura ndarwara cyangwa ubukene itakuvura na buroko bubahita gusura rurema wese nawe uranicyo witura
ndashima donai ndashima ndashima donai aha ndashimira donai ndasenga ndashima one more time aha nacyambaye rurema na hatambaye aha ndashima rurema ndasenga ndashimira donai tekerezwa nk'utazakura rubanda bakunaga hita karurema kurwanaho
sinzi impamvu ababana b'abantu badashima no kutagira ngo bakore ku mutimba
ikora byinshi kugira nyoni nyinshi
gaho mbwira niba uwo mwuka uhume kuwupesa
wamaye byinshi wandinze kenshi Jehova ni wowe murinzi vayo vayo dushimane
shukran mana wowe wagize fireman uzahava nkomukaho kumenya ibyawe
asante baba one more time I say one more time Dashima, dashima, donai. Dashimira, donai. Dasenga, dashima, one more time. Nachambai, rurema na hatambaye. Aha, dashima, rurema. Dasenga, dashimira, donai.
Dashima,
dashima, dashima.
Another to me. A lead one. Fire, fire.